abaar baahsan oo haatan ka tahay Geeska Afrika ayaa meelaha sida weyn ay ugu dhufatay, waxaa ka mid ah Soomaaliya, iyadoo kala bar dadka Soomaaliya lagu qiyaaso 16 milyan ay wajahayaan xaalad bini'aadminimo oo adaga. Hay-adaha gargaarka ayaa sheegay in 400 caruur ah oo Soomaaliya ay qarku u saaran yihiin inay macluul dhintaan. Warbixin V O A arrintaas ka diyaarisay waxaa soo jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Haweeney caruurtoodii oo ku sugan xarun lagu dejinayo ayaa waxa lagu siinayaa caruurta nafaqo darrada. Dhaqtar ayaa daaweynaya caruur si daran u xanuunsanaya. Faadumo Maadey waa hooyada ilmahan dhashay. Xarunta dib u dejinta ee caruurta nafaqo darrada ah ee Soomaaliya waxaa gacanta ku haya NGO-ga Action Against Hunger. Waxay u adeegaan dad u badan haweeno sabool ah oo ku nool kaalmoonka dadka dalka gudihiisa ku barakacay cidhifyada Muqdisho. Faadumo Maadey waxa ay ka soo tagtay deegaanka Goof Gaduud oo ah deegaan baadiyaha oo dhaca koonfurta gobolka Bay ee Soomaaliya. Kadib markii 3 ka mid ah caruurteeda yaryar ay nafaqo darro u dhinteen, hadda waxay xero dadka dalka gudihiisa ku barakacay ay kula nooshahay 3 caruur ah oo weli nafaqo darro ay hayso.
Before the drought, we had livestock and farms that grew crops, but the drought destroyed them all at once.
Kor abaarta, waxaanu haysanay xoolo iyo beero uu dalaggu ka baxo, balse abaarta ayaa dhammaan hal mar burburisay. Waxa aan lahaa 3 caruur ah oo nafaqo darro u dhintay. Ilmahan boga iigu jiraahi waxa uu la ildaran yahay nafaqo darro xun, sababtoo ah waa dhibaatada gaajada ee taagan.
And the child on my lap is suffering severe malnutrition because of the ongoing hunger crisis.
Sariir ka mid ah cusbitaalka Martini, laba haweena ayaa sariir ku nuujinaya caruurtooda oo nafaqo darro hayso. Tiro badan oo haweena oo la barakacay caruurtooda nafaqo darradu hayso, kuwaasoo badankoodu ay ka yar yihiin 5 sano oo ay ka buuxaan cusbitaalada. Qoysaska ka cararaya saameynta abaarta ee dhammaan gobollada Soomaaliya ayaa Muqdisho u arka rajadooda keliya. Maxamed Sheekh Nuur ayaa V O A u sheegay.
They must be given a therapeutic diet such as milk with nutritional value for the vital strength required for malnourished children. The supplies that were donated to us.
Abdirsaaq Yusuf waxa uu ka shaqeeyaa isla markaana uu kormeeraa waarka dadka nafaqo darrada haysta ee cusbitaalka Martini, halkaas oo sidoo kale uu agaasimo ka yahay. Waxaana uu sheegayaa inay jirto koobnaan cuntada nafaqeysan ee caruurtu, kaamka dadka dalka gudihiisa ku barakacay ee bannaanka Muqdisho. Haweenka iyo caruurtooda yaryar ayaa bannaanka ku sugaya in loo yagleelo hooy si loo gacan qabto. Waxaanay gabadhan caawinaysa ay sheegaysaa in qoysasku ay si adag ugu baahan yihiin in caawimadu ay si maalinlaha u soo gaadho. Nafiisa Xuseen waxay caawisaa kaam ay joogaan dadka dalka gudihiisa ku barakacay.
On a single day, 10 vans with displaced people can arrive. The next day, 4. Other days, we have no new arrivals.
Hal maalin, 10 gaari oo dadka dalka gudihiisa ku barakacay ah ayaa iman kara. Maalinta xigta ee 4aad iyo maalmaha kale ma jiraan dad cusub oo imaanaya. Maalin kasta waxay leedahay caqabadaheeda. Markasta waxaa jira wax gaar ah. Waxa aad arki kartaa qoysas ay rogayaan gaadiidka maalintii oo dhan iyo iyagoo u soo lugaynaya kaamka. Taasina waa xaqiiqda.
You can see families being brought by vehicles all day and they walk to this camp. That is the reality here.
Kooxaha gargaarka ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya aanay haysan awoodi ay ku joojin lahayd abaartan daran iyo dhibaatada nafaqo darrada. Haddii aan la helin caawimo badanna xaaladda caruurtu waa ay kasii fooxumaan doontaa.
Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayaana warbixintaasi soo jeedinayay.